DutchandSafi.com.
Bobo made it. Picha limeanza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na wasa na kunja ndita na kasa. Picha limeanza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na wasa na kunja ndita na kasa. Picha limeanza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na wasa na kunja ndita na kasa. Picha limeanza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na wasa na kunja ndita na kasa. So you can picture me rolling, can picture me bowling. Kilichomo ndani yangu sio mimi. Simans, you can picture me stunning. Brazen smoking majani. Kinachoponya imani sio dini. I'm killing everything kinachoweza kupumua. Haijalishi kama hauni juu ya mwana njua. Mchanga bichi wezu kanitisha kitumbua. Naomba sana noma lakini bado na kisanua. Lakini bado naomba dua. Bado jashua. Bado bazi ya mboga mpaka ileo sina nishua. Bado nina mizigo shigei tua. Bado shijua mropo kaji. Bado mkakish bado na uchubua. Nasio kama sedeti sijona wakumu expose. Kesi zikileto zinafutwa case closed. Sikali kwa geto za kuvunjwa of course. Rada safi na vizia watoto wa Nairobi. It's freezing on my chest. Mi so mtuwa mikacha kacha. Fuck these rap battles. Mi na chene atacha kacha. Clean uto zene amemba wa kacha. Tamba ni kwa sipo. Tamba la watambia faster faster. Macho kwenye pepa la fumishe sio za poda. Yanki nguvu kazi 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 nguvu ya soda. Tofautisha utamu na kusikia roda. Mitatu na utokia migumu kipigwa makofi tunarogwa. Kila line violence nasikia hovya suka pime. Chinkumbushe nyuma mishkia mbio na chai mashine. Choko zao hii namba nyingine. Kila neno lina kata sime. Muliza fanda ngogo tarime. One for the money, two for the shows, three for a head, 24 for the girls, five back and six for my dogs, eight for the hoes and ball, yeah, kwacha kupokea my calls. Sema kweli mina idol wako, who's better? Tangu ntoke na mziki wake, hauziki tena. Mpaka visasa ndo basi tena. Gini pasito kinoma, tunashare madem na storytellers. Staki nipengwa rataku nibisha, mwude ni okwangu wataku nibisha. Staku tumika kama bazooka, pene na pepe na ntoshiku imbisha. Wakija wato wanaka, segon oi badada badada. Hadisi wampato na soka kibish. Back and forth wana ha ha, back and forth wana ha ha. Sore mkapu mini mga ga, way back up and doing this shit. Kama siyo shiva mini master. Me and my niggas we eco hanging with beautiful people. Siyo tuku wana kula bata, kama siyo hivo na kata. Hey Siri, pray for me stupid. Pray for them stupid. Girls are not salty, that's right. Hey Siri, pray for me fimbo. Nyo chape fimbo. Yende kwa wenye shingu ya bye bye. And then I'm back, yeah. High level slayer, moving like lawyer. But guess what, player. Usfollow peji yangu kama unaona na kusea. Follow shila wadu kama unauta futa mbea. I've been sad like I've lost love. Mad kama pigu slab. 10 bags in my pocket, closing it the less alarm. Lama zote zangu mimi, wambia kutesa kuzam. Check it to number I'm selling, saving my shangu matam. Lama lama red pajama, yes I rap my mama. When I'll save it top dog, mungu amenbariki sana. Wabona nyumbia mabaya na battles choki pambana. Save in a lip wadi kula na kila na choki fanya. There's nothing I desire than respect. Ndio maana nilijifunza kukubali my mistakes. Nashukuru kwa kunifanya nimekuwa bora wa muda wote. Boost inakuja hii section kama dedication. Kitaa tunapambana bila bifu. Na pesa tunazipata cause nachana kila siku. Kitaka kupoteza nzisha tifu. Wanangu jepo pole kwenye ugomvi. Wanakuaga kari kama mbwa mwitu. Squeeze stoki sana sionekani kwenye matanuzi. Ni mwendo toku poa ghetto kwenye majakuzi. Tabia zinaendana na michuzi. Uliza sugo wizi na wasungwa vipi hawatoto juzi. Hainaga vipi mo chuki chuki. Hatuit underwear situ naita boxa boxa chupi chupi. Na kupa utamu kama nyuki. Bada hii London na dachaveli sina muda nduki nduki. Globa wajui kwa ninja natoka mtani. Mindo nafanya nkitoka na kosa amani. Bogi kubwa na kujia na kali. Boga zinataka nizila tasikijua natoka na nani. Bosen kila kitu kwa ishima. Nipo kwenye bima. Nasikiliza Marco Polo J-Rax. Makelele yangu ndio mekusima. Kazi tena huna. Pisengwa ikusu kwa ushima. Mazo kwenye noti. Yeye na pochi. Toto kama abi unamletea yo toxic. Kazi nishefunga hawa ingia watoki. Nye ni vichekesho mkaikize na mpoki. Saba naitaji hutuma.
Natema magonjo sugu so mnaitaji ya suma. Makiki misipendi na ndio mana na uchuna. Misiki kati ya melody so abari ya tuna. So abari, mini, mini, mani mo. Nipo juu na unitoi. Mimi no mamulize tatoto body Mario. Omulize kapo mwache peti mani daddy yo. Sifagili mtu kwanza sina tailo fagio. Really, unanitia madem. Unanitia magem. Hatuifanyi for fame. Hii kitu, wazi tunaifanya kwa kitu. Hatuifanyi kunja. Hatuifanyi for fame. Hii kitu, marashi na smell safi. Na mhata sema pasi. Got na fast grassy na penda maua. Rekina mix singer. Rekina deep voice. Rekita kwa biti la singeli na kamua. Na wafato pepo na jua misi yumbi. Hawavumi na wala waposha kwa kivumbi. Siali sepa kirudi kwa kumfungia ushungi. Kipusa shusha tipa yensha giza tungi. Navojita mbuzi yeleweke kwamba bora wa mda wote. Bora kuliko siku zote, bora waniogope. Bora kuliko mnemsema bora wa siku zote. Maesabu nezeta mathematics. Na hiko rappers wote ningependa kwa kumbusha mi wa kwanza. Msinilevi basi sungumzina nialianza. Higema kufokia fokia kipaza. Respect all the legends ila vitu vingi minmefanyo kwanza. Wakwanza kusign na major label Sony Music. Wakwanza kushabikiwa na students bila school fees. Wakwanza kujusisha na international brand Hennessy. Wakwanza kuwa rapper mwenye lot of enemies. Wake up everybody, this is six. Na yosha isikie le nyingine mboni mbovu, this is fixed. Tofoti ni kuwa, this is sick. Zineza ziko nyingi, but this one is the real session six. We out here!
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.